Ua toe mōli mauina fo I Amerika le fasiotia o ni tangata e toatele, e awala I le whaonga I no se whana po o ni whana. E le ngata I whana e taitasi pulu whana e pā, ai ua ta atele I Amerika whana I e whaingoi na nisi o whana ta avili po o whana masini. E whaatasi ona o omi le au whana po o le trigger, ai le whaitau lia pulu whana e pā mai ai. O se tasi oitu ai ngā whana nei, na whaonga I nei lele I o Stephen Paddock e fasiotia ai tangata e toa lima se fulu male valu, ma le lata I le lima se launa manunua, o tangata na mai moina se koni seti musika I Las Vegas I le vai aso atu I ona tua. E whaitau se lau pulu whana I le minute le malosi o le whana na whaonga I na Stephen Paddock, ai le na o le tasi fo I le whana na ia umia I le teimi o lana o sofa inga na whaalia e leo leo. E se fulu ma le lua whana na maua I le potu o le whalatali mā lō, le ana no fōai Stephen Paddock, ma whaia mai ai, lana o sofa inga. E o I le whafonga whetalai o le maoto sui, I le whono whaitu la whono I Amerika, Paul Ryan, na tele I loa ina e iaise tu a I ngā whana whapenei, e umia e tangata sivili.
I didn't even know what they were until this week, and I'm an avid sportsman, so I think we're quickly coming up to speed with what this is.
Na ia sā unoa, e ui ina sā iaise sā I whana ta avili po o automatics, ae na mawhaia lava e Stephen Paddock o na whaia se swinga e avea ia na whana, mawhana ta avili.
Fully automatic weapons have been banned for a long time. Apparently this allows you to take a semi-automatic, turn into fully automatic, so clearly that's something we need to look into.
O le mata upule nei I le pūlea sa o loto e tangata sivili o whana I Amerika, e le asa o na talanoa ina I le atunuu, I teimi uma e tutupu mai e I whaalavelave whaapenei. Na tupu so o I le teimi o umia e Barack Obama, le tofi peresa tene. O nisi o teimi, ua whaasino mai e I le fuafuanga le malo tenlea John Howard I Australia nei, lea na au ai whana, ina ua mai a ona tupu mai le whaalavelave I Port Arthur Tasmania. Ai ona o nisi o se tete I Amerika, e pe o Nevada, lea olo o yei le taulanga o Las Vegas na tupuai le whaalavelave, e le tau resitara ina pe laisene ina tangata e whaata wina whana o se tulanga. Olo fina wainisi, e le mawhai ona pui pui alo lato saonga le mu, e au noa malo lato u mia oni whana. E pe ona whaalia e nisi o ilato nei o tangata anu o Las Vegas.
If you ban the guns from the good people that are using them for good purposes such as protection or extracurricular activities, like I said, you're banning us from protecting ourselves from the ones that already have them illegally. So if someone comes into my house and I'm not legally allowed to hold a gun and he has one illegally, I have no way of protecting myself from someone with a gun.
We need as much protection as we can possibly have, but also being able to be responsible with that protection also. And if you ban it all, that means there's somebody who's going to find another way to get it. And when they get it illegally, it could be worse than what it is now.
Just checking more thoroughly for people that are trying to purchase guns, and especially the type of guns that they are purchasing, like big machine guns or automatic weapons that can definitely make a lot of damage. So, I believe that the government should definitely take more further measures to prevent these type of cases.
O le whaala potopotonga o loo whinau maalosi mo le aia ta taua tangata I Amerika e umia sa o loto whana o le National Rifle Association. O le whaala potopotonga le nei na maalosi lo lato langolongo ino Donald Trump ilana campaign mo le tofi peresetene.